Fresh out from NigeriMix.com.
Fikiria, nimetokwa na damu sana, miaka mingi nevumilia, bila kuona faraja. Daktari wamejaribu, nishauza kila kitu, nyumbani mimi mchafu, wananiona misikitu. Daktari wamejaribu, nishauza kila kitu, nyumbani mimi mchafu, wananiona misikitu. Basi songa, songa, songa.
Nimekutazamia wewe, muujiza wangu nipewe. Kwako napata uzima, kwako napata furaha. And you are living move, and I have my bang, yo.
Nikikwamba mkate, uwezi kunipa jiwe, nikikwamba samaki, uwezi kunipa nyoka.
NigeriMix.com.
Yesu, ndapata kwa Yesu.